silungisele lemna ndihamba ubusuku bonke andizenzanga ndiphanda ngeyano sandisibhekanga ndithi hamba luluma wivukuzele vele vele wena uzilungiselele wena ndihamba ubusuku bonke andizenzanga ndiphanda ngeyano sandisibhekanga. What you coco wami, what in esponello, uto bola yela, suku hambanjena, suku nyamalala tu, diazo ya sebenza, divandia memeza, yegendik telese.